Chrissy B. Dot.
Fraga got the recipe.
Yeah, ni kwa sababu ya suzangu niko Dar es Salaam City. My street na kiki na gari some picky. Picky utafiki unatumia some scripts. Niko fiti na quicky. Jewelry ni pigi dani bigi. Ligi yenye mpaka FC gig. Kujigi, jigi ndo skendo zeli jiji. Like a runa, masuito vakawana. Masuito makubazi na mabuti na umabati na makuti. Ni OG la puti kizubandu anaputi. Wahuni wengi vichwa puti kwa makini huna budi. Mina mudi kama whiskey. Na bugi tuna whiskey. Sina budi kwa na risky. Na assisti aziski. PC ni aziski. Msini fati mi haziski.
Karosinja drink.
Ki Ukraine na kwambishi. Mana squeezy. Pisi kama Urusi ya nebishi. Zimefunga shema dishi. Tu yalijali ya wezi bishi.
Mina mingini tuna haso. Situ pate pesa tuwe na raha. Ila mjida mingine. Tunakeshi tunasaka vingine. Tukipata wengine. Wana tuona vingine. Wakati sisi tuna haso.
Hustle zangu wife wangu Mr. Mtemo za minigi. Anogopa pisto yangu sijimua ye miliki. Na mpatiki. Kuna uti, kuna uki. Na pia kuna mauti yuko super. Dupa na pepa memebepa. Rila kihaya lenye point siyo vepa. Mijibaba, propa na papas na papara. Mi papala, umapapa yao mi papala. Una epa na na papa love. Papa chef, papa mwenye bav. Papa tandani shupav, thanks to papa li above. Kijana haso ula jasho kama posho. Very special, so michosho, so mitoso. Ya vidosho, luna kesho. Pesa suluhisho. Pesa kila kitu, yani pesa ndo solution. Pesa kwa commercial, kiboko na commercial. Yani kote international, bila pesa ni donation.
Mida mingine tuna haso, situ pate pesa tuwe na raha. Ila mida mingine tunakeshi, tunasaka vingine. Tukipasa wengine. Wana tuna vingine. Wakati sisi tuna haso. Tuna haso.
Asubuhi likisha kuchajua, shajua wakali wecho wapi kwenda kuzibua. Kama hujui shida kuzitatua, huja kuwa watakuua kama tembo kwa ubua. Mwanaume napigana na jua, na loana na mvua. Paka siku natusua, embu jitume ni kijana utakuwa. Kikuwa uwe mshua ni kasi na kuomba dua.
Mida mingine tuna haso, situ pate pesa tuwe na raha. Ila mida mingine tunasaka vingine. Tukipasa wengine. Wana tuona vingine. Wakati sisi tuna haso. Tuna haso.
Ni Carlos said Mr. Blue.
Mr. Blue.
It's a dream come true.
Come true.
Tuna haso.
Tuna.
Yani tunatafuta.
Money.
Na tukipata nye semeni tu. Honi ya imalishi mafuta. Haters.